nngwe ya dintho tseo batho ba di ratang lefatsheng ke ho nka leeto. Ba bang ba etela metswalle, ba bang bona ba ikela dibakeng tsa boithabiso. Rona ba ha France Seat Return Trip re netefatsa hore ho lokisetsa leeto la hao ho ba bonolo ka ho fetisisa. Ha o batla ho tseba ka botlalo, etela www.franceseatreturntrip.co.za kapa etela leqephe la rona la Facebook la France Seat Return Trip Official. France Seat Return Trip. Re etele ha o nka leeto.